More music at spacegospel.com.
And I'm looking at his kids turning up, yeah. Kids turning up. And because this trouble in the first name doesn't look up a more than I think it's good. Bro, I need to sign the air. Shukran, Pika, and Abadi. Najwa, this topic is heavy to your heart. Yeah, for no reason. Najwa, you're not going to be a Kenya. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, let us have a fall out of your daughter. No, get up, get up. To be honest, hiyo ukabila, hiyo kushika na kukuja na culture zetu. Kama hiyo culture hizi nisaidia, future mtoto wangu. For every parent, it's your dream kukuwa na mtoto hii, na kuwa na a safer environment, na successful future. Kweli?
Yes.
So kama roots and cultures ni kimeshikilia, zitaenda zikate hiyo future, ziwaridi hiyo future. Kwa sababu imefanya hivyo so far. Our futures and futures that we went with kwa shida, ziko 50-50 kwa sababu tume hold on to our past root and culture that we can destroy your future. I'd rather be cut in jail. How see you? How see you? This is what dry ball. See you what dry? Panatambuo kabila na namaliza na hii moja. Wala si wata na votu kwa hii jejo. Usivotie tribe. Na usivotie chama. Ma politicians wana hype chama sana. So mkiona naiko hapo kwa chama ndio flag bearer ama ndio MCA ama ndio MP lakini lazima mpige kura. Kweli? Tunasema hapana tambua hiyo au sio? Tunasema nini?
Hapana tambua.
Yoni kelele nini? Usivotie chama na usivotie kabila. Pikia kura kiongozi. Si bora kiongozi, si bora tu kiongozi. Kiongozi bora. Love you. Bye.
Vaya, ahorita va. Es una taca.
chapa les Yesu tunafanya tutawa le kuja kwa Yesu achana na wa le spend the gig since the mother missing zipping blessings in a flow kama Mississippi life in a bamba hata city shiki pombe hata na glass a missy shiki waterman Jesus waterman kutembea juu ya maji tembea juu ya waterman this love so sweet told me honor that to love see blind but you man honor that kunavenya 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 kuna 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 venya religion inaweza fanya umiss papa ufuate mother nature na umiss papa ushike omena na umiss papa vidole vividole vidole vividole vidole vividole vidole
more music at spacegospel.com
Yende akona form, panaskiza watu zoni kelele za chura akona form.